T.E.U. Karakia, composed by T.E.U. Taueke, Dr. Te Uirangi Waikire Puru, for the T.E.U. Annual Conference, 9 November 2009. This karakia is recited before the entering of the conference room by conference delegates. Huia ruia tuia, e tū rā e te pauwhare huihuinga. Uhia mai tōu hā, ki runga ki ēnā piringa. Kua runa mai i te motu, i te nuku o te whenua. I ngā mahara, i ngā wawata, me ngā tānga āo tātou tūpuna. Kia koa, kia piri, kia māia. E te kaupapa whakakotahi, i roto i ngā mahi, i roto i ngā whakaaro. I roto i te mahi tahi. Hue, 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 haa.